Waka. Miracle. Ilikuwa nkani vitimbi sichota sipatikani. Kila siku vioja makamani. Magizandi tuliovalia gamiwani, siku mzima tulipatikana ndani. Cheza ndogo tarushwe wani, masani ya kushuko tanunua ngazi. Bila senti wa kukaliki na mjini kupata maisha kwa lingori. Hindo likuwa the shortest part sini kwa movie, kwa sezi likamu na tactics na ujuzi. Saka chamfungu ni shate iname kila siku misemo ni kajona guiji. Sikujua ni uta fall back bila kureza, pia ni disaster juu ya kujigamba. Yesu mina atakonfanyi msafi kama pamba, ni ombi langu likufikie baba. He knew me since I was born, he gave me a call, I could never deny the call. Big deal, God and a form, my simple request malini ataka kunda ni home. Home is the best, nikifika uko interest. Kwa coach tusha shinda kesi, kwa exam tulipita test. Ni miracle worker, prince of peace, king of kings. Kwa makinye ni guiji, akifanya nafanya tena na tena. Amen. Miracle, waka, miracle, waka, miracle, waka, miracle, miracle, miracle.